com amor.
Sema, sema, rafa,
não mega. O padre lê que camuela.
E eu singe, singe.
Caia no te.
Sema, uma baque com
amor. Rafa, na omega.
You ladies and gentlemen, welcome to the Kingly Experience. Sing it with me,
sir.
We are saying thank you to God for everything He's done to us this year. It's the King Experience DJ Duffy alongside MC Gogo tonight. Hey. I hope you have a blessed night tonight, eh? It never changed, it will never change. I said we are blessing you tonight. You. We're doing it for us tonight. It's never you.
Duffy. Gogo.
Ladies and gentlemen, welcome to the King Experience. We are doing it in a gospel way. We're doing it for God tonight.
Daffy, Gogo.
If you've not been with you throughout the whole year, I want you to sing with me right now.
There are times in my life when I don't know where to start. Sinafahamu wapi mini anzie. And I'm thinking to myself.
I said if you know it's been with you throughout the year.
Why me a where anyone go? Then I'm when we
show. When I'm on the
Duffy, Gogo.
There are days in my life
when I need to put any meteleza.
Guilt deep inside.
In front of me.
I said it's just a Thanksgiving mix tonight, you know.
When I look into your world.
You know, leave your knee.
Why me? When a guy, when one and a.
You sing it to him, them, my whole load.
Now hear me cry. No matter what them do, and no matter what them try. I, oh Lord, Lord, make me see. I repent, hence, on my knees. Oh Lord, now hear me cry.
I want no sing to him for me.
You are holy, holy. You are holy,
holy.
Say you are holy, 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 holy,
holy. Oh Lord. Now
one more time. No matter what you're going through, eh? It's been a good God, you think this summer.
Saba mwezi wa saba miaka zimepita kumi na saba humu duniani nishajipata mimi mimi niko nilivyo sina baba wala mi sina mama siwezi enda mbali mi najificha natoka kujificha najitokeza mimi mimi niko nilivyo funga virago vyangu naenda mbali
atisijui
nifanye nini niende wapi
mfate
nani mimi nimwite nani mimi mimi niko
nilivyo
yoni mwana nyinyi mwani kibiri yoni mwana nyinyi mwani
darabu
yoni mwana nyinyi mwani yefuka mimi mimi niko
nilivyo kwa pamoja tuseme mbona
mbona mbona
mbona mbona
mbona mbona mbona.
Mungu aliniumba alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyombona. Sasa hamnidhamini, mwaniona kama sifai, sikuchagua
niwe jinsi nilivyoni.
Kitembea barabarani, macho mmenikazia.
One more time we sing it now.
Yo,
kiss the queen singing with me, say
mona, mona, mona.
Ni pengapi, ni pengapi.
Daffy, Gogo.
So what be my design?
Hati, dakika tu.
Tatu, tatu, nilize hawa watu. Tatu, kwa nini na kusei.
You wanna know why we praise him, you know ni pe tatu. Hati, dakika tu, tatu.
Tatu,
release that thing in the name of Jesus. What you do, what you do, you will receive
power
when
Holy Spirit comes upon you.
I want to we talk to my DJ now.
You'll be witnesses
to the ends of the earth. DJ now, please. You get the power, get the power, get the power, get the power. You will receive
power when the Holy Spirit comes upon you. You'll be witnesses to the ends.
One more time, let me tell you. You will receive
power when the Holy Spirit comes upon you. Hey, you'll be witnesses to the ends of the earth.
You tell my DJ right now. Select up, pull up. Why don't you
pull up? Let me sing some Jesus to the look and roast the sun turn up. Don't you will up the rhythm so nice sing up. When the Holy Ghost is moving, demons one shut up. He's a perfecter, he's a protector. In my trouble, in my defender, in my sin.
You want some from Evelyn Mature?
Guider and provider. Get
the song is power, you know.
He'll teach you and he will fill you with
never
power.
You will receive
power.
Yeah.
When the Holy Spirit comes upon you.
One more time, keep the quiz, you will receive
power. When the Holy Spirit comes upon you,
and hey, I know
you'll be with me.
And to even want to kill a mood to amen.
Daffy, go go.
I want us to sing hallelujah to him tonight, huh? I said I want us to sing hallelujah to him tonight. You keep the quiz, are you ready? You let me tell you my story with Jesus. Listen now, hey.
From the first day I met you, sijawahi lala ja. Umenishughulikia. From the first day I met you, sijalala na ki.
I said I'm telling my story, Jesus. And from the first day I met you,
sijapigwa na baridi.
Hey, blanketi umenipa.
First day I met you, umeni.
He loves you just the way you are, you know. Wewe mbona umefinya pose? Walai, kime kuramba.
Still alive.
Listen.
From the first day I met you, sijawahi lala ja. Umenishughulikia. From the first day I met you, sijalala na kiu. Umekuwa
maria
usima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi. Blanketi umenipa. First day I met you, umenipenda na mambo.
He loves you as you are.
Ulinipenda kwanza,
hati kabla nikujue.
Ulinipenda kwanza, kabla nikupende. Nilipokujua,
I said he loves you just the way you are, eh?
Milele nitakujua.
Mwamie na pendo la kishua, na mina amua.
Nitakupenda pia.
It's just the way. A way to show how much I love you. Njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda. It is just the way. A way to show how much I love you. Njia ya kusema jinsi.
Listen to this, hey, hey.
Nasema leo
umewani,
lakini kesho you never know. Nasema leo umekosa mulo, lakini kesho you never know. Nasema leo umelemewani, lakini kesho you never know.
You never know tomorrow. Just keep trusting, you know.
Lakini kesho you never know. You never know.
Whoa.
You never know.
Daffy, go go.
I say you never know tomorrow, eh? You believe with me.
Nasema leo umelemewani, lakini kesho you never know.
Check it.
Nasema leo umekosa mulo, lakini kesho.
Unaweza kosa leo kesho upate sawa.
Nasema leo
umelemewani, lakini kesho you never know. You never know tomorrow. Just keep classic, keep the queens right now. One, two, three.
You never know.
Never, 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 you never know.
No matter what, no matter what.
Matatizo ni mengi ya meja umeshani. Shawazo ni la kwako ni kupagawa. Usipagawe, no, 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 no. Usipagawe.
Uneza kosa leo kesho konayo, sa.
Weda leo umekosa.
Don't give up, never give up.
Weda leo umeweka kujika. Na familia na yo, imajitenga. Jitenga na we, ewe. Ukijiza titi na kujiamini. Kote mwenyezi.
I said never give up that tomorrow. Every morning.
Nimana nima leo umele mewa.
Lakini kesho you never know.
Check it. Never give up that's the best of tomorrow. Everybody say man. Na sema.
Lakini kesho you never know. Mombasa, Mkayole mpaka Dandora, Madare mpaka Huruma, Kigetu mpaka Tribeca, Kikwali, mimi abirire, nilikwanga mzirire, wali nitesa mabinjire, hivire, nimerudi,
unarudi, unarudi wapi,
kwa mwenye zire,
everybody now,
anisame,
atuma Kenya singing with me, Mfiki Jalali,
nakumizi sana.
Mwambie ati
kukupenda ndo nataka kufanya.
You are the body, come with me, come with me.
Papa, 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 fanya.
Fanya.
Papa, 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 fanya. Fanya. Papa, 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 fanya.
Ile, fanya.
Papa, 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 fanya. Roll it up, my check, one, two. Sina fahamu yule Daudi we. Alitenda nga madhambi. Lakini Mungu re, alimupenda re.
Tunajua
huyu Daudi re, alikuwa ngare.
I told you no matter what you've done, he still loves you, right?
Kwa papa,
leo, leo narudi kwa papa.
Mkikweli, mimi abire. Nilikuwa nga mzirire. Walinitesa mabinjire.
Daffy, Gogo. Daffy, Gogo.
Nikaona niombe, usaidizi. Kwa bosi fulani, rafiki yangu. Tumejuana na ye.
Listen to this story by Jimmy Gates. Hey,
simu yake ilikuwa,
iko muteja. Kwa hivyo nikaenda, kwa ofisi yake. Nikaambiwa,
nitoe
kitambulisho. Na nikaangaliwa kama niko na bomu. Aiyaya, wakaniuliza.
I said follow this story.
Nina appointment.
Alafu,
nikasema sina.
Huyo
ni rafiki yangu.
Wakasemaje?
Wakasema no. Uwezi ona bosi.
Check it.
Nirazima.
Check it.
Nirazima.
Check it. Let me tell you.
I like your office.
Sababu gani?
Hakuna.
Hey,
appointment naitaji.
Asante
baba. I like your office. Hakuna.
Pole, 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 pole. Hey.
Nilikuwa kijana sasa ni mzee.
Hati nini?
Ndio nikasema nilikuwa kijana.
The Kingly Experience.
Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi. Wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani.
Lasena.
Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake.
Wacha niwaambie true story. Listen.
Akiongea Yesu ameongea.
Aha.
Akikuahidi kitu baba ameahidi na ujasiri.
Okionuri.
Atatenda.
Mwite ye, mwite ye.
Nina mwita Bwana wa amani. Nina mwita mfalme wa amani Bwana. Dio mana mimi nina imba kwa sababu ya amani ya.
Tunenda pole pole.
Ni uwezo gani? Uwezo gani unaumpi?
Pole pole napi.
Uwezo gani? Uwezo gani? Uwezo gani?
Unisi. Pole pole. Surrender, surrender, we be let go.
I surrender.
Surrender, we be say.
I surrender.
Listen.
When you depend on me.
This one was from the one and the only M.O.G.
When I need to you send my little ways.
Hatinini,
when I send my young wish. Nice is in a state. Nice in me more. Nice.
He sees you from whenever. Anakuona walai, walai, walai.
Naona macho.
Anakuona ensema. Wami yakini tazama kwa mana panikiwa. Ona ona. Ona ona. Ara. Lasana lasana. We live by his grace. Wacha tupendeze.
Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze. Kuvaa kwangu na kunena kwangu kukupendeze. Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze.
We are cross life, we are Christians.
Kunena kwangu.
Everybody say manami nifanane na we.
Yesu niwe jinsi upendavyo. Nifanane na we. Yesu niwe jinsi upendavyo.
Say manami
nikuze nifinyange
unibe. Ufanye nini, ufanye nini, say
nikupendeze. Nikupendeze. Nikupendeze.
And this one that I'm about to play, I want us to sing it from the bottom of our hearts right now. Listen, listen now. I say we sing this one from the bottom of our hearts. Kings and queens, sing it like you mean it.
Na, 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 na.
I said sing it like you mean it one time.
Nilikuwa natafuta rafiki atakaye kuwa wako
Sing it from the bottom of your heart if you know.
Nilikuwa nimekosa chuma
hii.
Kwa ni binadamu hubadilika kama kinyonga.
Tangu nikupate Yesu,
sitafuti tena. Upendo wako unanipa nguvu. Nikiwa nawe Yesu,
hati nini
nitaogopa nani?
Hati nini
nitaogopa nini?
Tuimbe pamoja kila mtu sema najua.
Eti
nini wawe na shida pasi
we. Wewe ni mwaminifu mimi.
It's faithful every day.
Najua hutaniacha.
Mimi najua.
Wawe na shida pasi we.
Wambia ati wewe ni mwaminifu.
Nothing with my eyes never see, but now God over everything. So many things good eyes don't teach me,
and I see the lady.
Every morning when I wake up, I'm on a total thank God. He did bless me even when I know the child.
Anakubariki mpaka ushangae.
Again I said I won't
know. Yani baraka kwa wingi mpaka ushangae. Nasema tena leo na kumisio. Yes, tena.
Daffy,
it's
go
your
go.
Holiday. It's my holiday. It's our holiday. Sing it, sing it, sing it, sing it. Sema na leo na kumisio. Dapi leo.
Everybody fall in love with his lies, and it's hard. Nobody wanna fall in love with Jesus Christ. He came to me, his glow shining like an angel. He came to me with his already
light. Listen, let me tell you.
And the altar came to me with a lot of empty promises. And he also came,
that's the devil,
and sorrow hit me like a flood. If you believe, then the pain is over. I'm more
of who you said, Tani,
one hero. And the Satan is a loser.
He's a breaker, breaker.
He came to steal,
put you in pain,
to kill.
Auntie,
he's a heartbreaker.
Let's go.
Everybody, I'm getting addicted to you. Can't get enough, I need more and more of you. Can't explain what I feel when I'm with you. You're the miracle. Hey. Not winning or losing, I will still be strong. Cause I know.
And because we live for him. Because we all live for him.
your story. Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori. Mwisho wa story.
Ananishanga zanga nasema ulala. Kumsifu kazi hakuna kulala. Amenipa mavazi na chakula la. Niko fresh, niko fridge, niko kulala. Asikari ya majeshi ya mauwe raia. Tumekubaliana rebo inzalaia. Bila Yesu mambo gori mambo ikombaia. Nika safari bila visa ya kufika ulaia. Kisi yomu vika ya Peter Pan. Napata Yesu pia if Peter Pan. Kila mtu sifu Mungu hata Peter Pan. Nani nimi didi hapa but I think
itakuwaje.
Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori.
Mamie tena zeba tena.
Itakuwa ngori.
Uy.
Mwisho wa story. Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori.
Let me rewind your participant. Listen.
Majesu jeko irangi. Serena lukundo. Wanine kakukia. Nambo jiranguma. Majesu jeko irangi.
Y'all remember Mario Shako?
Wanine kakukia. Nambo jiranguma.
Machozi umenifuta yote.
Daffy,
aibu
Gogo.
Umeondoa yote. Umeniita mwana, niliyekuwa mtumwa. Umenisimamisha katika wingi wa neema. Na umeniketisha mahali pa juu sana.
You've got another chance, you've got another chance. You've got another chance, let me tell you.
Nina ucheka wakati uliopita. Nikiufurahia
sababu gani
ule ujao. Mara umenipa
nafasi nyingine.
Menipenda tena bila kukoma.
Nafasi nyingine.
Neema yako imeniinua tena.
Let me touch you.
Hey, chalala, chalala.
And this one I wanna talk to you personally.
Chalala,
yes you, yes you. Let me tell you.
Mungu kachukua muda. Taratibu kaniumba hii.
Na wewe ni wa maana. You trust me, hey.
Believe me, you are a VIP.
I'm telling you. Believe me,
I'm a
Zaba, yes, wewe ni
wa maana.
Kati hoyo, jami e mimi ni
wa maana.
Sema hoyo,
mimi ni wa maana.
Nimesema jami e, jami e, mimi ni
wa
Lazan.
You are the God of signs and wonders.
Uh-huh.
You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got
come on, stand up on your feet and say, we justify, we celebrate.
Go.
Now I remember a time like this in my life, on me hurting because I got low. Physically fighting and lyrically writing, the stuff that I was getting on my nerves. What I need inside my life is Jesus Christ, the first and last. Turn me inside out and cleanse me, Lord, and show me where to start. What I need inside my life is Jesus Christ, the first and last. Turn me inside out and cleanse me, Lord, and show me where to start.
They got spell with the dream. Satan kingdom, if you tear down, man, you better rise up. And your life a clean up, the bad things have come. The enemy a run bout. Like a roaring lion, him a sick to devour. Every minute of your hour, him a sick down your power. Him a walk at night, and the daytime hour. Rise up, man, with the Holy Ghost power. We are hear them, yes, we have to hear them, not fear them. With the word of God, we have to root them, we shook them. Upon this rhythm, we rebuke
you
them.
You are
them. In the church, we are rooted.
We are rooted.
And the dog production.
And this one was born by Chill. Let me tell you what Giuliani said here. Listen now, okay. Killa mutu ana zero. Difference ni place decimal point chico.
Lesson with the position, especially ukiwa una option. Gazo kipo warambe stars. No, how you go? Are you sure? Hulita puta right place. Mini lipata groove. Hey, yeah. Wanapaka Christian Dior, Leo. Wasinuke kahigen, susi waige.
You have been body to understand.
Now listen to what them say. This is the realest. Got everything right, I go. Sit down and
hoping like a dream right now.
No man is a perfect one. It's on a point of
fitness. Nobody likes you.
So me have it and let me get on you. My stay and be dreaming.
Listen up.
Cause them say that you know what they you. All you do is just make noise. And know that you can make it. Cause it's a dream.
Watch me now.
Watch me. Them say that me 18. And all me speak is never real. But
remember this era of gospel music.
You see me with me. You see me with me.
What I discovered you as a dream.
What I discovered you as a dream.
You better put on your Christian boots right now. You put them on, put them on, put them on, put them on.
Me no fear of the enemy. Christian boots, me I go wearing. In the fussing, in the praying, like a warrior, me I go fighting. I
mean, no fear of the enemy. M.O.G. Yes, me I go M.O.G.
What you love? Sile na tulipiga kitambo. Sile tulipiga kitambo. You know.
This is the center blind day.
You know.
Come on, let your
go, let him go.
Go, let him go. Go, let him go.
I'm the go.
Go, let him go.
Go, let him go.
Go, let him go.
And now we're speaking with God.
Go, let him go.
Go, let him go. Well, Danny, check it. Hey, Osilie. Nimesema tumetoka Januari tumefika Desemba. Na bado tunaingia kwa kampia na baraka. Hizo mikono ziende juu, ziende juu, ziende juu. Kila mtu sema
tumeuona mkono wako Bwana. Matendo yako Bwana ni mema.
Na
umetutoa mbali kweli. Tukishika mkono
chini kidogo
mbali ulio.
Nimechaka, unitilie darau. Mimi binadamu, umesahau. Unaishi kwa damani, ninaishi kwa imani. Mbele zako mimi sina haki, mbele zako mimi mwenye hadhi. Fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe. Fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe.
Fanya mambo yake. Oh,
Go, go.
Let's go, say, Baba. Una watu wako.
Go, go.
In Kisumu, them party like so. In Mombasa, them party like so. Don't get away, them party like so. You're not cool, not up, in the hack, party.
Manuna angle ya juu, furi furi, wali ni nyanganya shati, nika wapa suti. Sari, sari, satisfaction truly. Utamu wa malisha, it's a holiday.
It's a holiday, it's a holiday.
Check it out, kidogo. In my chichi party.
I'm gonna need
Listen,
I'm Yakatanga
masela.
Listen now, hey.
Nina, 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 nini.
Puri puri dance, wow. Puri puri dance. Oh, oh, oh. Puri puri dance.
Letter.
DK when you bend, and me Jimmy G.
I said,
I'm Jakatanga.
Nina, Nina, Nina.
Everybody need
to
puri puri dance, puri puri dance.
Remember how to do the puri puri dance,
puri puri dance.
Everybody, turn it up.
My life, I give it to you. My life, I give it to you.
Nina, know you, turn it.
Puri 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 puri. Saluti, shika mic atilia kapi nuki. Songa na ingo maana atichoki. Ifanya vile utafanya kwake atichoki.
Listen,
wabulise mina yeni marafiki.
Atichosa netu kila siku za wiki.
Niko macho akirudi nisipaki. Yani rade gaga kukipaki. Bona kene na kama na masoda.
We do it one more time, kings and queens.
Just love kama truck ina kupamu.
Swim,
I give it to you. I give it to you,
you.
Daffy,
go go,
Daffy,
go go, go.
Daffy,
go go. Alright, go. Obi collection.
What else?
For day. Obi Antoni collection.
Obi
Antoni collection.
Aba.
Obi Antoni collection. Go 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 go.
Memma wani pebi embu wabonfia. I hope a promo yen yina buhuntia. Oya watan for jano maniwia. Yambu wamu amusi na bumpia.
Sebu pemu wanyo menyi na edi. Nana nyameni ya wakano nebebe mo.
Alright.
Sebu ma usas.
And because it's been a good girl, we've been having a good year.
So my body don't lose.
No matter what.
Wako mato, yeah.
You're singing with me.
Everybody singing hallelujah.
Yeah.
Hallelujah, everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, happy sing, oh yeah. Oh yeah, say happy sing, oh yeah.
Oh yeah. Walikubandika mtu wa shida. Daktari alisema hakuna tiba. Ulianguka tena na tena.
So now I'll cry. Nimesema tunarauka.
Ulianguka tena na tena. Kumbuka, kumbuka, kumbuka.
Rauka na mimi pole pole. For you, listen. Let's go. Tunaenda kitabu ina Jesus way. Genesis 1 story. Twende basi.
Sikwati tunda lilo walilokatazwa na Mungu alikula. Everybody,
from the world. Hey, let's go. Leo nimesema tunasifu tu.
Sema unaweza ye.
Masani ya kusifu, sifu, sifu, se unaweza ye. Uh-huh. Kamba Fair.
Ilikuwa ni juzi tu.
Cheki.
Ilikuwa na lala.
Recall where you're from.
Ilikuwa ni juzi tu.
Hati.
Nikafukuzwa kwa nyumba. Nikarudi mashambani.
Hey.
Kuishi na wazazi wangu. Kumbe hiyo step back. Ikawa ni my comeback.
Wambi.
Mungu wangu amenikumbuka.
Na kwambia Mungu wangu amekukumbuka.
Wanaonipenda ninawaombea.
Nawaombea
ya kwamba Mungu atawakumbuka. Ya kwamba Mungu atawakumbuka.
Kukosa pesa
ni kwa muda.
Na kuteseka
ni kwa muda. Kuteseka ni kwa muda. Kuteseka ni kwa muda.
When you want to learn money, what I don't know. Me, what I don't know. When you want to learn money, what I don't know. Me, what I don't know. Yeah. Me, what I don't know. Yeah. Me, okay, me, come over the rich, and they okay. Me, okay, me, come over the rich, and they okay. Me, okay, me, baba.
Hola, hola, hola.
Uragi mama knockout deal tero kajuga. Uragi mama knockout deal tero kajuga.
Neo kangeo.
Baba ya. Neo kachango ye. Bikonya kedo baba bikonya kedo.
Go.
Tarisha kubisha, tarisha kubisha. Tarisha kubisha tunabisha milango zifunguliwe.
Lango lango.
Lango.
Lango. Lango lango.
Oh lango.
Nimefunguka. Lango lango.
Hey.
Toka
kwa dhambi,
hata zile zimeandikwa kuta tunasukuma eh.
Toka kwa dhambi, toka kwa shida, kwa maana lango limefunguka. Ni Bwana Yesu
ati
amefungua.
Nimesema tunabisha. Tunabisha. Twende.
Lango lango.
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 Go-go.
Shwari, shwari, shwari.